exclusive.
My name is Mag.
Banona Chongo.
You already know what my name is. Mbeshana, Queen Mantena.
Shade DJ Mzenga.
Get him.
Nina patua se rapa kuflow na civila pa pepi woka. Wafuno nipa ya katia telele yoshoka. Banona Chongo ngabalimo imalula. Ukapulumuka usaida na meno yoshota.
Nati kuku skama bafula pa basakala. Kwa rifia my brothers bafula pa basakala. Ndimfumunga batichala. R.I.P. nenifomo gona njala. Batifenshi uka wale.
Palipe class like a school gate man. Nina malayas full of jazz, they see Milan. Sivanga tena ine ava maloko player. This more boy ni zina jiri sikani.
Natiligi hapu sana ngata wate hapo sega. Biti wapu sama mbala na bafana bakuseka. Ndeya viral banenga batu sembe na madega. Mwatilati chali paino teti njimbe na mzeng.
Yeah. Nchenge mushe before na panga commotion. Kawele na ine ni shuzi kulila che tombstone. Jine mfumu kumayadi na mukombo. Dressed in all white ni yeah. Koneka fulu koto.
Natika meha meha nota mafayabo. Valibanga 12 I see mbomfya maparabo. Super Saiyan Valley, what you think? A spirit's fire for the fruit, kana mango pa beef, got this diet coke.
Pano ni pasambia pepa na sula mastering. Maloko wa watts, mafomo wini safari. Bari bestati ya vakuno mashuga mami. Umvela chati shani kwa ya titi sani.
Hehe, gabambo na nafika recite. Pala babaika we light up. Peta fika hapa wa Jamaica. Hai but not fidianga wa malaika. Going live, not ija ya mawa light.
Ife ni rap it, itiesa not it decree. Seven za pakati pa usiku
ngaka zizi up in the middle of the night na mulala titamanga veulo dati vichita nayo mpaka na kumanda.
Sini marapa mochizungu ni slang ya kumaketo. Speaking fire versus fulu ni bashima pepo. For rapa rapa stike ni ninga peche poliva. Dispoa na siri zila karia aisha.
Nati smooth with the flow ngata parisha stike ni ne mushtike poteti ne nkushtishe so. Ipala mike maiki fetush pilepo. I speak to slay echo teti mupuskile bro.
My likes ya paneti ya saziku na maposa. Your drugs ain't going anywhere ni your poncha.
Legacy ni kumbo siya koni yao kocha. Mapato semu na mapenalty ni walk over. Kaleva ni in the bill, pano na chongo.
Kamfana na sparking abaturi ilaliza chombo.
The way I raise dust, semu na ba mukongo.
Come together party ya sigoro na matondo. Sichu ni yoka bafulu watameja mwenye.
Ivi boss tukumula manje wa challenger vene. Nileta game ili rare ni kabwela na mama ya melanin. Ngami lomo zaba mela.
Sisa kuseba ya ndiwe cheka pususu. Shushushu susu mfumo kutiesa mauzu. Ya ufufu fuzu. Jiwe suzu ni nachofa kumfuni za kugera kochuzu.
I'm original, oli japa olo OG. I'm so connected, optiki olo 4G. Ligo mumino shao yo, watani na coding. Gataba pangile koplani, batane ya coding.
Fano na chongo.
My name is Mac.
Fana kandalama.
Smake
it. DJ Zengerman.
Omoji ombuli.
MM Beats Generation.
Exclusive, Zeta Hype Mind.
Get ready.